my man soprano.
Yalla yalla
yalla
yalla yalla yalla
yalla
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 yalla yalla
yalla
yalla yalla yalla
yalla.
Cha Mungu baeleze, hii ni moto chini, uwezi kung'anga.
Nyani ukanjo tucheze paka tabomwe.
Nyani ukanjo tucheze paka tabomwe.
Nyama nyama, nasema inuka inuka. Nyama nyama, nasema inuka inuka.
Kamata 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 kamata. Bongo prakata. Pekecha 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 pekecha. Bongo prakata. Kamata 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 kamata. Bongo prakata. Pekecha 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 pekecha. Bongo prakata.
Nazama klabu watu wamepagawa,
pagawa.
Nazama klabu watu wamechachawa,
chachawa.
Kumshika mke wa mtu hivyo sio sawa,
sio sawa.
Kumshika demu wa mtu hivyo sio sawa,
sio sawa.
Watoto wanakata, watoto wananyonga, watoto wanakata, watoto wananyonga, watoto wanakata, watoto wananyonga, watoto wanakata, watoto wananyonga, watoto wanakata, watoto wananyonga.
Yao, nungu nungu kumbatiwi, mwanzo mwisho mpela mpela.
Uganda naruka, mizuka, nacheza ngoma wa Kenya naruka. Mizuka, nacheza ngoma.
Watu wanasema we DJ,
we gari play.
Watu wanasema we DJ,
we gari play. Warundo naruka, mizuka, nacheza ngoma. Warundo naruka, mizuka, nacheza ngoma.
Watu wanasema we DJ,
we gari play.
Watu wanasema we DJ,
we gari play.
Zamu ya wenye vipara, ra, vipara, ra, nataka kuna vipara. Sheni vipara, ra, vipara, ra, nataka kuna vipara, ra, 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 vipara, ra, vipara. Baba levo mtoto keka unu pipo, ausobana, samba wanu, buribo.
Yala, yala,
yala,
yala, yala, yala,
yala,
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 yala, yala,
yala,
yala, yala, yala,
yala.
Uganda naruka, mizuka, nacheza ngoma wa Kenya naruka, mizuka, nacheza ngoma.
Watu wanasema we DJ,
we gari play.
Watu wanasema we DJ,
we gari play. Warundo naruka, mizuka, nacheza ngoma. Warundo naruka, mizuka, nacheza ngoma.
Watu wanasema we DJ,
we gari play.
Watu wanasema we DJ,
we gari play.
Kosa sulo pate zegembe mama.
Nyani ukanjo tucheze paka tabomwe.
Nyani ukanjo tucheze paka tabomwe.
Nyama nyama, nasema inuka inuka. Nyama nyama, nasema inuka inuka.
Kamata 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 kamata. Bongo prakata. Pekecha 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 pekecha. Bongo prakata.
Birima birima ma birima 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 ma ma birima 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 ma birima 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 ma ma birima ma birima ma ma birima 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 ma ma birima 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 ma birima 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 ma ma birima 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 ma birima 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 ma ma birima 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 ma birima 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 ma ma birima.
Uwezi kushona panga mwanzo mwisho mpela mpela. Mungu cha Mungu